Nauliza why kitask hizi wana raa wana mine hadi picha lizo posti Instagram women lie men lie hila pesa niyo tamu wendelea kuchukia tumbona utatia adabu hata usipojibu ila ndo shaku salimia sina roo kama yako weza kuna kuzimia chukwa tanu chukwa bia na ukishindwa ntalipia na kwenye shole utaingia mwingine hata nijui ila nasema mini adui sijui nini anapata ila yo haini sumbui ndo mana nasali kila subuhi sije choka kwa paka siku nkage ukaga chui why you wanna hate kiss I'm in pain more money on the way.
Washikaji tukiball wana hato na paper chasing ndo itantoa kwenye ghetto kichwa na iwezi toka mentality ya ghetto mwana tujaya takona na ila na hato hiyo chuki wamekupandikizia bastu gonga dislike ila mina gonga glass tu siri hazikai vifua vya gym that's true. Likuwa na mwona D kwa TV na beat za lufa nyingi zili hit kila street. Saivi niko studio na kula blunt na Young D. And it's all about love, it's all about peace. Bas tena mambo ya kizini tuliza kichwa chunga sana unapozini. Kazini utunguza picha hata unkazie sura. Mungu atanipa mkato wa kila siku hata mfiche sani muda kula.
Why you wanna hate? Kiss I'm in pain. More money on the way.
Why you wanna kiss I'm in pain, my money on the way.